Ati tadlulele kumjikelo wenokhawutkwinde behlabathi yefifa yabangaphantsi kweminyaka eyi-20 yibanathi kulo lwesithathu ngecala emva kwentsimbi yesithoba ngokuhlwa xa i-under 20 yomzantsi afrika iqobisana necolombia lo mdlalo uza kusasazwa ngqo ku-sabc plus okanti eminye imidlalo ye-under 20 world cup isasazwa ngqo ku-sabc plus kunye nemidlalo ekhethiweyo kwi-sabc sport nakwi-sabc 1 shukumisa iflegi mzantsi sukuma ukuxhasa amajita fifa under 20 world cup amajita adlala kwi-sabc plus ibambisene ne-sabc sport.